Iyi muteza matwi ni radio Ijwi rya Amerika dutanguye ibiganiro byacu byo kuri uyu w'Imana itariki 23 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 mutwumviriza kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mwaramutse neza nshuti muduteza matwi ndabahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika hano muri studio ya 5 I Washington DC muri kumwe nanje Hozine Munezero ngiye kwashikiriza amakuru avugwa hijya no hino ku isi inyuma yaho muraheza mukurikire yavugwa mu karere k'ibiyaga binini amakuru avugwa hijya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cha Kenya aho President Uhuru Kenyatta wa Kenya yasabye imbabazi bivuye ko amatora y'intango yarategekanijwe kuba ku munsi wa gatanu yasibijwe Inyuma yaho bitangarijwe ko ayo matora yitabiwe ku rugezo runini rutari rwitezwe President Kenyatta yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko umugambwe wiwe Jubilee uzotunganya yandi matora kuri uyu wa mbere no kuwa kabiri bivuye ko intara 15 kuri 21 zitashowe gutora kuri uyu wa gatanu Ayo matora yaranzwe n'utunenge two gukura kubura nako ibikoresho bikwiye amakarata yo gutora yarimwe amakosa no kudasobanukirwa ku bintu bimwe bimwe amatora yibanze akazoba imbere y'amatora yo ku rwego rw'igihugu atekanije kuba mu kwezi k'umunani azoba arimo kandi n'amatora y'abahozohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu umugambwe Jubilee wa President Uhuru Kenyatta wavutse mu mwaka uheze ugizwe n'imigambwe 12 yagiye hamwe kugira ishigikire President Kenyatta Mike Pence icegera cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika yatangaje ko Amerika yizeye ko igihugu cy'Ubushinwa kizogira uruhara rukomeye mu kugondoza Korea ya Ruguru kugira ihagari ku mugambi wayo guhingura ibigwanisho bya nuclear ivyo Pence yabitangaje iwe Sydney muri Australia mu kiganiro yahamenyesha makuru ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere wa Australia Malcolm Turnbull Pence yavuze ko ihingurwa ry'ivyo bigwanisho bya Korea ya Ruguru ari intambamye ikomeye ku mutekano mu karere kose no ku mugabane wa Amerika avuga kandi ko bidashoboka ko Korea ya Ruguru ibandanye iyo ngendo imaze mw'imyaka 25 yatangaje ko mu minsi iri imbere hari bigwanisho bizoshigwa mwiba hari y'Ubuyapani bitumbereye mu karere ka Korea ku bwa Turnbull umushikiranganje wa mbere wa Australia ubushinwa ngo burashobora gukoresha ubutunzi bwabwo kugira bugondoze Korea ya Ruguru guhe uwo mugambi urugendo rwa Mike Pence muri Australia ruheraheje ubwo yaramaze iminsi 10 agendera ibihugu bya Asia arivyo Korea yo mu manuko ubuyapani hamwe na Indonesia umushikiranganje w'umutekano wa Leta Zunze za Amerika Jim Mattis yagendeye Israeli ku munsi wa gatanu mu rugendo asanzwe arimwe mu bihugu by'Abarabu kugira baganire ibijyanye n'umutekano urugendo rwa Mattis muri Israeli rubari rwa mbere rukozwe n'umutegetsi wa Amerika ku ntwaro ya President Donald Trump abategetsi wa Israeli baboneyeho gushima intwaro ya President Trump kubijyanye n'uburyo iri kiravyifatanwa mu ntambara ya Syria no muri Irani Mattis yavuze ko ari ibyangombwa gutuza umuhari wa leta ya Kiislamu no guhangana n'ibikorwa bya Irani byo guhingura misile balistike avuga ko bibangamiye Israeli n'ibihugu bibanye bya Irani Mattis yabwiye amenyesha makuru kuri wa gatanu ko Syria yimuye indege zayo kuva aho Amerika ikoreye igitero ku ndege zayo kigasambura izishika kuri 20. Jim Mattis azoca abandaniriza urugendo rw'iyo muri Qatar aho bitekanije ko azoganira n'abategetsi baho kubijyanye na Syria hamwe na Iraq ni muri ico gihugu kandi Amerika isanzwe itura indege zayo ziri mu gikorwa cyo kugwanya umuhari wa leta ya Kiislamu Mu gihugu cy'Ufaransa kuri uyu w'Imana niho hatekanije kuba amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro ya mbere abanyagihugu b'Abafaransa basanzwe baba muri Amerika y'uburaruko cyo kimwe no muri Canada bayakoze kuri uyu wa gatandatu bivuye ku mpungenge z'ibitero by'abiyahuzi bishobora kuba abakandida Emmanuel Macron na Marine Le Pen nibo bari imbere mu biharuro Perezida François Hollande yahora aramutswa w'Ufaransa yaratangaje ko atazokwitoza mu kindi kiringo Imyamamazo yaheze kare ku munsi wa kane bivuye ku gitero cyabereye ku ibarabara rya Champs-Élysées ku mugwa mukuru w'Ufaransa Paris ahasanzwe hagendera ingenzi nyinshi muri icyo gihugu icyo gitero cyahitanye umwe mu bajejwe umutekano baraho Marine Le Pen yabwiye yari yabwiye amenyesha makuru ko bishoboka ko haba igitero mu minsi y'imyamamazo ibyo bamwe mu banyagihugu barabineguye abandi bakavuga ko ari bishobora gutuma ronka amajwi menshi yamara bakavuga ko ugutsinda kwiwe kuzohava kubangamira kazoza ku Faransa mu ishyirahamwe ry'umwe bw'ihugu bya Buraya. Amatora mu Faransa atekanijwe gutangura isaha zibiri zo mu gitondo kuri uyu w'Imana ahere hagati ya saa kumi na zibiri na saa mbiri z'umugoroba. Muri Afghanistan igitero cy'abiyahuzi cyabaye ku munsi wa gatanu cyahitanye abasirikare bashika ku ijana mirongo ine n'abashika ku ijana bakomeretse. Ibyo byatangarijwe mu binyamakuru bikorera aho muri Afghanistan n'umutegetsi mu gisirikare atashimye kwivuga izina. Abasirikare bacitse ku icumu bavuga ko ari ibintu bitumvikana uburyo abo bakamikaze binjiye mu ikambi babamwo bagashikana mu bibanza bitaborohera gushikamwo. Abategetsi bavuga ko umugwi w'abiyahuzi wabanje kumija amasasu ku basirikare bari bavuye gusenga mu gihe uwundi mugwi waciye winjira hasanzwe haba abo basirikare imbere y'uko abasirikare ba leta babikiza. Inyuma y'icyo gitero bidatevye umuvugizi w'abatalibani yaciye atangaza ko ari bo bakoze icyo gitero. Mu itangazo yasohoye yavuze ko icyo gitero cyabaye ku munsi wa gatanu ari ubutumwa bwo kugabisha ko ibitero uwo muhari uzokora muri uyu mwaka bizoba bikomeye cyane. Amashyirahamwe y'abaharanira agateka akazi na muntu muri Siriya yatangaje ko ibitero by'indege byabaye kuri uyu wa gatandatu hafi y'ahakozwe ibitero by'ubumara mu gisagara cya Idlib mu minsi iheze byasambuye inyubakwa z'ibitaro biri mu kuzimu muri icyo gisagara. Ibyo bitero byahitanye umuntu umwe n'abandi batari bake bakomeretse. Ayo mashyirahamwe avuga ko ibyo bitero byaje bigana icyo kibanza gisanzwe kirimwo ikigo cy'ubutunzi, ikigo cy'ubuvuzi nako cy'abagwanya leta.
Turamushimiye mugenzi wacu yagiye kudushyikiriza amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri uyu mwanya tubashyikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Itegeko rigena ubukure mu Rwanda rigaragaza ko umuhungu aba afite imyaka 18 mu gihe umukobwa afite imyaka 21. Bityo kuri iyi myaka nibwo wasangaga abana batangira gushyira igitutu ku miryango yabo bashaka ku mitungo y'ababyeyi babo.
Mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru turaganira ku murage mu muryango nyarwanda. Turarebera hamwe icyitegeko rigena kwitangwa ry'iminani mu muryango. Dore ko muri iki gihe itegeko ryavuguruwe ubu ababyeyi bakazajya batanga umurage ku bushake bwabo.
Ese ababyeyi ndetse n'abana mu muryango bavuga iki kuri iri tegeko ryavuguruwe? Reka tubahe ikaze muri iki kiganiro aho mugiye kubana nanjye Mizero Crispe mfatanje na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge.
Ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa 11:35 mu rukerera, saa 2:05 za mu gitondo ndetse na saa 11:05 z'umugoroba.
Reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro aho tugiye kuganira ku murage mu muryango maze tukibanda ku itegeko riwugena nyuma y'uko ryavuguruwe. Nicole, ubu ababyeyi bazajya baha abana babo umurage cyangwa se umunani ari uko babishatse?
Ibi ni ibigaragara mu itegeko nimero 27 akarongo 2016 ryo kuwa 8 Nyakanga 2016 risobanura ibijyanye n'impano, indagano ndetse n'izungura ku muryango nyarwanda wose. Crispin, rivuga iki?
Kubirebana n'imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura, iri tegeko ryemerera ababyeyi gutanga umunani bawuha abana babo ku bushake. Nicole, reka tubanze twumve ibyo iri tegeko.
Aha tugiye gusobanukirwa byimbitse impamvu iri tegeko ryavuguruwe. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Shyaka Maurice yagiranye n'umwe mu banyamategeko.
Yitwa Habiyaremye Jean Hubert mu karere ka Ngoma.
Kuko ryaravuguruwe hari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, umubyeyi yabaga yarabyaye abana hafi, urugero navuga ashobora kuba yarabyaye abana batanu, ariko muri ba bana batanu birumvikana ko umwana wa mbere n'uwa kabiri ntago wahabwa ku buryo bungana. None bikagera ku mwana wa nyuma, wa mubyeyi nta kintu agifite cyo kubahereza wa mwana k'umunani we. Ibyo bibazo rero bigakuruka ku babyeyi bagashobwa mu nkiko no kutumvikana n'abana babo, bakumva ko ari ukubanga, bikabyaza byabaterana urupfu, akaba ati yahaye abandi ngiharanyima. cyakabitekereza gucu none waza kureba rero ko itegeko kugira ngo rihinduke rituruka mu bitekerezo by'abaturage nitwe tubitanga itegeko rikavugururwa baje gusanga kugira ngo byitwe ko ari inshingano kandi gahunda ya politiki ya leta buri muntu wese ahava agomba gukoresha amaboko ye agomba kumenyerezwa kwikorera politiki ya leta nikora wigire bivuge ko wa mwana niba yavutse inshingano ku mubyeyi agashakirwa igikoma yagiye cy'amashuri akamujyana mu ishuri akamurihira amashuri ariko yagira kuri ya myaka y'ubukure muziko y'imyaka y'ubukure ubu ngubu yavuye kuri 21 izanwa kuri 18 bivuga ko niba ageze kuri myaka 18 nta kindi kintu aba gikeneye ku mubyeyi nubwo ngo nawe mu burere yahawe afite inshingano zo kwishakira ibizamutunga ariko bitavuga ko cya gikorwa cy'uko umubyeyi aha umwana we 8 niba umubyeyi afite umutima wo guhereza umwana we ntabwo bivuga ko impano ku mubyeyi n'umwana ivuyeho wa mubyeyi niwe ufite ibintu yarafite n'umutima wo guhereza umwana we azanama nk'uko bisanzwe ariko bimuturutse ku bushake bwe bitavuga ko niba atahaye wa mwana we wa mwana yamureka ibyo byose rero ndumva aribyo byatumye itegeko rihinduka kugira ngo wa muco wo kudakoresha amaboko yawe ugategeza ngo ababyeyi ngo bafite imitungo uveho mbo amakimbirane rero ntago twavuga ko atabaho kimwe nuko na mbere ko iryo tegeko ry'itangwa ry'iminani rikiriho kuko umwana wa mbere uko ahawe ahabwa ababyeyi bagifite ibintu uwa nyuma rero harya avuka uko umubyeyi yarameze ubushobozi bwaragize gute bwaragabanyutse icyo gihe byanabagaho mu imiryango kabana nabo bakazirana ubwabo batuye baragutonesheje baguha byinshi nje bampaye gakeya n'ubu ku bijyanye n'impano ntabwo navuga ngo impano nayo ngo niba umubyeyi afite ubushake bwo guhereza umwana we nabwo ngo impano zizaba zingana azamuhereza uko afite cyangwa se nanone akurikije iki uko umwana nawe yamwitwayeho nta muntu uri hejuru y'itegeko nkatwe maje ubwego bwa minisitiri utabera rushinzwe kwigisha amategeko no kwamenyekanisha abaturage niyo nshingano ya mbere dufite yo kugira ngo iryo tegeko turisobanurire abataragyumva baryumve kuko n'itegeko ryaravuze ko 8 utakiriho ahubwo ko 8 winjiye mu bwoko bw'impano niko itegeko rigomba kubahirizwa impano rero nta tegeko rivuga ko umuntu agomba guhereza umuntu ku gahato impano ni ubushake bw'umuntu iyo ababyeyi bitabye Imana rero bafite abana basize ya mitungo ntabwo iba impano ahubwo bayinjiramo mu buryo bw'izungu
Nicole ngirango noneho aha igitegeko ryemerera ababyeyi guha 8 abana babo ku bushake tubisobanukiwe birushijeho
yego namwe mudukurikiye nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mutubwira icyo mutekereza kuri iri tegeko
Iri tegeko ryavuguruwe ryaje risimbuye ryari risanzwe rikoreshwa kuva mu w'igihumbi 1999 gusiri ryategekaga umubyeyi guha umwana w'8 mu gihe ageze mu myaka y'ubukure twatangiye ikiganiro tubabwira ariko muri rusange Nicole imanza zari nyinshi mu nkiko
ese noneho ubu abaturage batekereza iki kuri iri tegeko ryavuguruwe
Ahari abaganire na mugenzi wacu David Hitimana.
Yego, n'abaturage bo mu karere ka Rurindo, umurenge wa Mbogo, akagari ka Rurenge.
Reka tubakurikire turagaruka mu kanya gato cyane.
Itegeko ndumva ni ryiza biranashimishije ku societe nyarwanda cyane cyane wenda nk'abana cyangwa se nk'urubyiruko bazajya bakura bumva yuko aribo bagomba kwigira
tubwira no ku ruhande rwawe papa waramutse akwimye 8 kandi akayiha abo muvindimwe we wabifatamo
aramutse yinyimye byaba ari uburenganzira bwe
mucye tutubwire
yaye nk'abana 8 batanu bahaye 8 abandi itegeko riraje ngo ntago wabaha yese ubwo wowe udashaka amacako buri muri abo bana barazira iki wabahe agasigaye wenda kwitira wowe none se cyangwa abo twahaye nka mbere twabibaka noneho bo bakishakira kwako ndi kuvuga ngo umwana mwiza nta mwana uba mubi nta n'umwana uba mwiza
njye banyita mfashije Vestina cyo numva njye navuga kuri iryo tegeko nuko hari aho ryabongama ubu ngubu wenda hari nk'abana bavukana nk'ubumuga ugasanga ntashoboye wenda nko gukora nka gucyo ngo akorere ababyeyi ubwo rero byatuma ababyeyi bafasha wa wundi ufite amaboko kurushaho undi utayafite niba yaravukanye umuga wo kutagira amaboko akaba yarafashije ababyeyi akabashimisha noneho wa wundi ufite ubumuga urumva kuko bivura nto nta gikorwa kigaragara akora nta kintu bashobora kumuha ubwo baha wa wundi bafasha
ubundi inahangaha twari tugitanga 8 tugaha umwana wese nibwo mbyumvisha ko ntawe uzatanga 8
urumva nta kibazo kibirimo pe mubyagomba guha umwana we 8 abishaka nyine bizatuma bikangura urubyiruko rubashe kwikorera ibyarwo
Yee nago ndiyemera.
Kubereke.
Kuberako hari nk'igihe umubyeyi aba yarahaye abana be mbere bakuru bacu itegeko ritarazaho ngiye numva ntacyo rizafasha ahubwo rizatuma abana mu miryango baryana bahora bakimbira
umunani wakereze ko bawuhaga abahungu hari umukobwa wabufataga
nkawe iri tegeko rarivuga hiki
ibi ni byiza ahubwo ubwo babigize batyo
ngiye ibyo tegeko ndarishyigikiye umubyeyi abaga ashaka kuba yagurisha ku mutungo afite ashaka kugira ngo yikenure abana bakamubera imbogamizi ngiye mbona bifite kamaro keza bitewe yuko umwana azamenya nawe kwishakira ibyo kugita
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM
Nicole reka dukomereze kwikoreshwa ry'iri tegeko ese rihuriye he n'inchingano ababyeyi bari basanzwe bafite kubana babyaye hari cyo ministri w'ubutabera Johnston Busingye yabivuzeho
yavuze ko iri tegeko ritabuza namba ababyeyi kuzuza inchingano kubana babo bibarutse harimo kubarihira amashuri ndetse no kubaha uburere bushingiye ku muco nyarwanda
ese Nicole twavuga ko tutazongera kumva imanza z'abana n'ababyeyi babo mu nkiko kubera iminani
reka tubitege amaso gusa ntekereza ko babishyizeho babikoreye inyungu z'abaturage muri rusange
Yes, twari tumaze kumva abaturage bo mu karere ka Rulindo gusa n'abiburasirazuba hari cyo badusanjije Nicole.
Reka twumve naho icyo abaturage n'urubyiruko batekereza kuri iri tegeko ryavuguruwe. Tubibutse ko ryemerera ababyeyi guha umunana abana babo ku bushake.
Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Ive Nkuye mu ruge.
Gutanga umunani bizamura umwana ubutafite uko yigira bikamuzamura bikamwongerera ukubaho kwe none rero gutanga umunani ubikora mu bintu byo wumvikanye n'umuryango ugaha umwana wawe umunani nawe akakugiraho icyizere kuko burisi ku mwana wagize neza akakugirira neza ntiwamwe mu munani
ubundi ibintu bikiriho haga umwana umunani noneho umunani ukazamuzamura mu yamaze kubaka nk'urugo rwe ubundi kabona hazamukira kugira ngo atere imbere bitewe nuko muri iki gihe umunani ahanini w'umwana ni amashuri uramwigisha noneho yamara kubona mbese yamara kugira ubwenge ubwo bwenge bukazamuzamura noneho ukamwunganira ikintu kiriho ubu ni nko kuzungura ariko noneho umwana ugiye ufite ibintu ntabwo bamutererana
batabumaye babanyije urabona wenda baranyigishije ariko kunyigisha n'akazi nabonye mbaye hose ntacyo nkora nta munani nta kantu bampaye nabahone bataguhaye wakinyigira nyine wamenye ubwenge ukamenya gukora ukishakishiza ku bwawe
umunani barawumaye kantu bampaye n'ubusa
ndi umwana mfite icyo mfite nakimuha kuko nta mpamvu nimwe yo kudaha umwana wanjye umunani ariko bitabaye ngo yanshyira agatwe kumuha ntawo namuha
njye numva umwana rwose ari uwanjye umunani nawe umuha
Nicole hano numvisemo impuhwe zakibyeye cyane
yego niyo mpamvu tugira ngo abadukurikiye badusangize ibitekerezo byabo ese mutekereza iki kuri iri tegeko ryavuguruwe rikemerera ababyeyi guha umunani abana babo ku bushake ese iterambere ry'umwana ryaba rishingiye ku munani ahabwa n'ababyeyi
Mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira 0784128232 cyangwa se 0728028232.
Turakomeza kugenda twakira ibitekerezo byanyu gusa mbere yo gusoza igice cya mbere mu kiganiro ejo reka twumveho gato aka karirimbo ko kwibuka kuko mu Rwanda turacyakomeje iminsi ijana yo kwibuka turagaruka nyuma y'ikinamico Nyiramubande muri bukurikire nyuma y'iyi ndirimbo
turibuka Jenoside yakorewe abatutsi Murkwanta Ugungudu yete Ukoze mundana wawe Rika wawe Kwihoreze Turkwane Ijenga itetelezo ya jenoside Tushigechire itiza Abanyarwanda twagezeho twaciwe n'ibice turamarana tubibwami kibi kiraganza ubundi munyarwanda niyo mero
tugeze mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo aho dusanzwe dukurikira ikinamico nyiramubandi eduherukana ibyatonto kiduhe biri hafi gusobanuka ese amaherezo y'inyoni yabaye ayahe reka dukurikire iki gice
niko kanti
karam
abana nabaye ko ntabamenye
abana nabashitsi bahire ingira ngo nabo bari buze kukwibwira ariko nyine n'abanyeshuri biga hari muri kiriya kigo cya secondaire bakaba bafite ubutumwa bw'amahoro
ni babandi bateguye amarushanwa yandi yo kwitabira yo kwiruka
yego ni sebo
abandembye duke
nibyo koko nitwa bijuru
nanjye nitwa mbege
ni ngiye gakuru
nkabamagaraye bagenzi banjye muri club dufite amahoro mu byukuri tumaze iminsi dutekereza kuza kugusura ariko ndabona twashobojwe tukahagera
imana ishimwe
rwose koko ndivyo nuko nari nibagiwe kubikubwira ariko uyu mwana muto yari yaje hano twaranabonanye ambwira ko bazagaruka kudusura uyu munsi
ndumva ari byiza cyane none se ubundi bakaba bashaka
Ye na bagenzi banje turi kumwe twifuje kuganira namwe mu rwego rwo gushaka umuti w'ikibazo kiri hagati yawe na Soronga.
Ariko ibyo nibyo bibagenza basha. Ahoze mwebwe mwumva umuti wava hehe abantu babarozi bagemurira abandi. Ani mumbwire namwe.
Ibyo koko nanje narabyumvise. Ariko impamvu y'iyo mbwa ngo ni umujinya uko wateye Soronga ibuye. Kumumena ruseke. Ntunamwake n'imbabazi.
Nibyo.
Umbero mwabana hano ni wange kanigira amategeko ngendera nicyo gituma nuva mwahindura ikiganiro tukaganira ku bindi
none se papa reka nkubaze ubu ndo dufata nk'abana bawe kuko turuta kandi muri bibiliya ntihanditswe ngo umugisha w'abana bawuhabwe n'ababyeyi
nibyo rwose
rero umugisha tugushakaho nuko wareka gukimbirana n'abaturanyi maze twese tukabana mu mahoro kuko igituma mbivuga nuko twebwe abana ibyo tubona dushobora kubyitwaza mu mikurire yacu
nibyo rwose
kandi natwe dukoze dufite imyitwarire n'ukuri ntaho isi ntago yazigira igira amahoro
nanjye amahoro ndayakunda rwose rero mumfashije mukajya muza tukayavuga hano mukayandirimbira hano iwanjye kandi bakabyaze kuko ni ibintu by'ingenderaga nanjye ndayakunda
ni byiza rwose ni byiza kuduhaye karibu ariko amahoro araharanirwa kandi agasangirwa none se urumva atashye mu rugo honyine abandi batayafite byaba ari byiza
yego rwose bana ba ibyo muvuga ndabyumva kandi nibyo mureke duhaguruke tuyaharanire twese
yego nibyo
rero ngiye ngomba gusesengura ibyo mwashatse kuvuga ubundi nzabatumaho mugaruke tubiganireho twumve icyo mwashatse
kuvuga murakoze rwose nta kibazo yego murabeho
Minyo
wee
ntunguye no kukubona ariko ndishimye
gute se gako sha mwana nanyanze maze
sha nta kukwanga kundi nukubera amasomo yadufasha ariko nta nubwo twakwibagiwe
kuba ntaboneka mukanzirikana abandi bana se baraho
cyane kuri bose baraho
mperuka kuvugana na bijuru haciyeho iminsi
amakuru se
sha ni meza
umunyo none se wateganya iki kubijyanye n'amasomo yawe uzi ko neza ibizamini bigiye gutangira
sha ntacyo nakubwiraga ko byaranshanze n'ukuri nizeye umuntu none reba ibyo yankoreye yarandindagije gusa gusa
sa kubwira ubigiye umaze upfusha umwanya wawe busa n'uburi kurira bimwe natwe
sha byihorere
none se kandi ushatse ariko wakwisubiraho bikiri mu maguru mashya
wapa ahubwo sinzi ko nzanarisubiramo gako
ngo iki minyo
ubanza n'ukuri ntwite
ye inkuru ibaye impamo
sha nanjye sijye n'ubujiji bwanjye nanze kumva bagenzi banjye inama bangiraga ariko icyo nshaka ni ugukuraho uriya mugabiro itubutse wenda n'iwacu n'ukuri banyirukana nkazabona uko nibeshaho
ngo kaguha amafaranga ahubwo se ntaragukwepa ko ariyo gahunda afite
ye cyakora nta nkwepa nzaba ndigushije kabiri n'ukuri ubu se koko gako nzazi iwanyu muzancumbikira
nzi ko byakoroha ko tuzakora ibishobotse erega wowe gira uveyo ibindi tuzabyiga
shaka ko reka ngende mbanze mpange ibintu neza ubundi nanamutegereza iminsi ibiri ubwo nzakubwira
iyi ni ikinamico nyiramubande mukurikiye mu kiganiro ejo
haba kuzindutse se ni amahoro
Sha mahoro ntayo. Umutima wanje sintuje rwose. Nubu biba byananiye kubyuka. Navuga nireka nzinduke nze nkurebe.
Nanubwo ariko sindumva impamvu y'ibyo urimo kumbwira. Hari umuntu sakubwiye nabi sheri?
Ntawe. Ahubwo nibwo byibuka neza. Ubwo duherukana uri wambwika ibyo urukundo wabivuye mu Burundi. Bityo bituma uko bukeye nuko bwije nta mahoro ngira kubera ririya jambo.
Ibyo.
Kandi mbaba. Urabizi rwose. Nta mwanzi wagutera turutse wanjye. Kabone nubwo uyu munsi wa none ibibazo mu miryango yacu mibi kimeze nabi ariko nzi ko bizashira.
Erega ndakumva haba ariko amakuru numvise nuko we na papa wawe mufatanyije umugambi ndetse ngo gukomeza kundeshyareshya ngo ku buryo nazazi wanyu mukanyirenza
mu izina rya Yesu. Baba, ubwo ninde wakubwiye ibyo? Sinatinyuka n'ayo magambo ntiyava mu kanwa kanjye. Ahubwo wowe ugomba kugira umutima ukomeye kuko hari abantu bari gushaka kudufatirana n'ibibazo dufite ubundi bakadutandukanya. No kuri sheri rwose jya wirinda amagambo y'abantu nkawe.
Yewe ntago byoroshye, gusa niyo mbitekereje nakwibuka ko nibyo turimo gupanga. Shambona nawe bisahurira ubundi se wa mugani ubwo bukwe buzazwamo n'abandi.
Ariko mbaba, ubwo si ngombwa ko buri wese abwitabira. None se mbaba, nturumva umwana w'imfubyi wamaririjwe washingiwe kandi akabona abamushyigikira mu bukwe bwe? Natwe rero ntituzabura ababutaha, uretse ko nta n'uwakwifuza ko twakora ubukwe muri biriya bibazo. Niyo mpamvu tugomba gushyiramo imbaraga zose zishoboka tukabihashya.
Ndabyumva ariko ntabwo byoroshye. Ahubwo ndabona iduka bafunguye, reka nigendere. Bataza no gufunga nkabura ari amatise meza. Ubwo tuzasubira haba.
None se ubwo igisubizo mpaye ni iki? Baba, uracyankunda?
Papa, uri kunywa igikoma muri uyu mugoroba sha?
None ko aricyo nzi guteka cyonyine. Kuvuriya mugore wanjye yagenda. Nta kindi kintu ndashyira mu kanwa. Nenywa ari igikoma manywa nijoro.
Ariko nawe ntugakabye papa. Nta mugabo wahoshye mu gikombe rwose. Ubu senje ko nitekera, urabona hari icyo bintwaye papa?
Buryo urabizi?
Ndabizi rwose. Ugomba nawe kubyiguka byikorera. Kandi ndabizi nta kigoye kibirimo rwose.
Akase nawe vape. Ko mbona abagore baba baterekeranije udukono dutandukanye. Ubwo koko kubona najya ntuvamo.
Umva ukuntu uri umupfayongo.
Ntuno kukiri wanjye.
Oya ntago ari ukugutuka. Niba ari igitoki uranyumva neza cyangwa ibirayi urabifata utarinze kubihata? Ndavuga wenda wagize ubunebwe ubundi ugakatakatiramo uburisho wateguye bwose ukabukatakatiramo ako kanya. Ubundi ugaheruka utereka kuziko umaze gufatisha
wongera kubikura aho ugiye kurya.
Kora kw'Imana sha, ndaza kubigerageza.
Oya ubigerageze, nta kigoye kirimo papiya, kandi uzamubwira. Hanyuma rero narinje kukubwira igitekerezo nari nagize
ngaho mbwira,
maze turebe uko twabigenza. Nagira ngo tumanuke muri ruriya rutoki rwiranya na yimbwa ngo nigatsimbare.
Subiri
dufate imihoro turuteme rwose turushyire hasi, ubundi ntazongere kubona aho yihisha agiye guhemukira abahisi n'abagenzi.
Soro nakushizanye nakubwiye ko ntazabisubira. None ubu ko kunantunguye wabona najyayo?
Oya rwose nta kigoye,
reka tupange tuzagiye undi munsi. Urabona ubu nayo ntegereje n'umuntu ugiye kuza kunsura.
Saha ubwo ntacyo aje nzongera nigabe. Njye noneho tugenda ariko gahunda izabe gahunda.
Oya nta kibazo. Ubwo uzanzanira igikote niba hari icyo gifite. Icya kindi nahise nkijugunya kubera ukuntu cyanukagahimbwa.
Ye ntacyo.
Urubyiruko twese twiyumvire.
Ngaho da, iyi migambi se Soronga na Papiyasi bakomeje gucura ubugatsimbanyi n'abatahura bizamera bite? Ntuzacikwe ubutaha. Iyi yari ikinamico Nyiramubande.
Nyiramubande we!
Nicole, igihe gihora ari umwanzi wacu.
Reka ducunguze uburyo umwete duha kanya bagenzi bacu baduteguriye ubutumwa mwadusangije, turagaruka mu kanya dusoza.
Barakozi bagenzi bacu kuduha ikaze, twongeye gushimira mwese dukomeje kubana mu kiganiro ejo. Nk'uko bimaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya twahariye gusoma ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi ku kiganiro kiba cyaratambutse. Mu gutangira, reka twibukiranye ko insanganyamatsiko y'ikiganiro yaragaragazaga uruhare bwa buri munyarwanda mu komora ibikomere bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. kwandika ubutumwa bwa none tuhere ku bwa niyo muhoza Jean Claude uherereye Rusizi yagize ati twebwe abakomeye tugomba kwegera abafite ihungabana tukabahumuriza kuko ibi bihe turimo ntibyoroshye murakoze nawe urakoze
yagize ati nitwa Niturikure Eliezeri Irusizi